Lengo kuu unapatikana kupitia pdgtv.com. Ingia Google search pdgtv.com ili kudownload wimbo huu mpya.
Wewe mshizo utawaua.
Kuchi kuchi otae, wendo wangu mpenzi, na watoto tuzae, atabariki mwenyezi. Kuchi kuchi otae, wendo wangu mpenzi, na watoto tuzae, atabariki mwenyezi.
Nilisha panga nikimaliza kusoma, minataka nikuoe mpenzi we. Kimwili mwili chapa kisha giyoma, tulipanga nikuoe mpenzi we. Na nilisha panga nikimaliza kusoma, minataka nikuoe mpenzi we. Kimwili mwili chapa kisha giyoma, minataka nikuoe mpenzi we.
Basi mama nipe, nipe nami nikupe, nipe vyako vyote, nikilala nikuote. Basi mama nipe, nipe nami nikupe, nipe vyako vyote, nikilala nikuote.
I love you, I need you, love you too much, need you baby too. I love you, I need you, love you too much, need you baby too. I love you, I need you, love you too much, need you baby too.
Aki desapa, I love you too much wanna sema, I love you too much wanna sema. Na pambe na mbana isoma, wanajua kwamba mimi ni noma. Enzi za Sodoma mapenzi kwenye boma, enzi za Sodoma mapenzi kwenye boma. Hai mama, hai dada, kuna muda na sawa ibada. Hai mama, hai dada, kuna muda na sawa ibada. Lakina seremani wakikusumbua, basa wapie kwamba nitawapasua. Tawapiga za madonga, nitawanya nyua na wapiga na wagonga. Hakuna nasumbua, hai mama, hai dada, kuna muda na sawa ibada. Hai mama, hai dada, kuna muda na sawa ibada. Kimdi pesa wanangu wanajua, spada gas wanaelewa. Kisi wa sheri na wanajua, na wakianda kwa zanaelewa. Texasi, Jamaica, kwa wajazi mwanamke umefika.
I love you, I need you, love you too much, need you baby too. I love you, I need you, love you too much, need you baby too.
Nwana sobe ukutane na chula Morogoro, unaenda baha na anisa ugoro. Unampa na ulie na panda stolo, heja na padia. Basi piga makofi grass finish your bed. We piga minusi grass finish your bed. We piga makofi grass finish your bed. We piga minusi grass finish your bed.
Muntadi, oh, wada, mesotoze.
Mwana kukarebo, anakubaka.